Tubala msiza nyo, muli nyiria Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, ati era weekend yeno, na bina bitugeza ko kutete nkanya, no kuyia, okulaba anti atatujivunuka, tuyingire mu weekend mpya, twagala okusaba Katonda abiwere ddala omukisa. Liyinza okubanga liba degandalo joli, wewaawo, Katonda afena yagulumizibwe. Omala wiki namba, Monday to Friday oli mukola. Olusi nga tuina budde bw'abaana, tuina budde bwa Bible, tuina budde bwa kanisa. Na hivyo weba weekend yenu ngojikoze sa to be useful in that way. Mukusoma Bible, mukubei lako nezadelio, okubei lako neomuami, okugenda ko mu kanisa. Ndoza chikola nyama kulu. Kali ndo bana angimu ina, abatuuliriza. Abali mbitunde vyo kumpine wala. Banafa abali mu America mu German. Abali mu Norway, abali mu nsi ezabu walabu. Okuli Oman, okuli Dubai, Abu Dhabi. N'ebitundu ebirala gye mutuulira eyo abajja okuddamu okutuuliriza nga temuliiko kati abanafa abali e China, abali Hong Kong, abali mu UK, abali mu Czech Republic, abali mu South Korea n'abali e Uganda mwenna twagala okubaaniriza ateera ku mpewo za Fezu Nezari Focom Radio abakatwegattako namu abatwegasekedda twagala okwebaza Katonda kubanga muli kitundu wamu ne EU Focom Radio. Akadde kenyini tukafunza mu kusaba ne tukafunza mu kubuulira yonna gye tuba tuli na byonna bye tuba tukola era oluusi twekanga ng'obudde butukwase ng'obudde bwe tulina bwe budde ofaanako bwe buti mu ministry ez'enjawulo ze tubeeramu naye nga twagala okwebaza Katonda olwa mikwano gyaffe mwenna abayimiridde naffe omutatulekeredde omwaka guno tutandise nammwe abatuwadde ku buyambi obw'ensimbi abatuweereza ssente mukama banange we mujja abadizeewo tetulina kyonna kye tuyinza kusaba Katonda kuba okujjako kye tuyinza kukola ffe kubawa okujjako okusaba Katonda buli kadde buli saawa okubawa okuyaayaana kw'emitima gyammwe buli kimu kye mwetaaga mu nsi kye munoonya kye mukaabira we mutannaba kukwata ne we mutannaba tuuka mu 2018 ono ng'omwezi guno gutandika leka Katonda akikoleko mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwebale nnyo abatusabira mwebale nnyo abatukonektinze abuweereza nga bo omuyimiridde okubeera nga mutulanga eri ya mikwano eri bannaffe kati bwe tutandika okuganyulwa nabo ne bajja ne bavolontiyalinga naffe namwe mukama abatuweere nnyo omukisa amannya gange nze Steven Kapere era nga ndiwo mune munnange
Teddy Naziwa mukama waffe yeebazibwe nnyo nyongera nange okubalamusaako nga mbagamba mwasibyeyo mutyano mwasuze mutyano buli omu awuliriza akaseera kano kansuubire nno Katonda waffe omulungi abakuumye bulungi ngaabatuusizaako byonna bye mwetaaga era nnyongera okunakuwalira wamu n'abo abanakuwadde ngamba nti Katonda waffe yeka ya Katonda ajjawo ennaku ye Katonda asaasira era ye Katonda ayamba twongere okumwekwasa byonna bijja kuterera mu linnya erisinga amannya gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi ate era wamu nsanyukira wamu nammwe mwena abatuuse ku bwanguzi obw'enjawulo Katonda waffe abikoze akyalina bingi mu sitoowa era akyasobera ddala okukola ebirala yongera okumwekwasa yongera okumunoonya yeye kaya agenda okutuusa gyeyagala okutuuka kubanga akulembeddeyo w'amaanyi nate tubaaniriza mu programu yaffe eno mwe tugenda okuyigira mwe tugenda okwebulira tugenda kubako n'ebintu by'enjawulo bye twogera abawo omukisa mukama mbalamusizaako mwena abali mu nsi ez'enjawulo mbagala nnyo mwenye Yesu Kristo
mwana yeebazibwe oyo w'amaanyi Bayibuli gweyogerako nti w'amaanyi oyo ali mu ffe okusinga oyo ali mu ki mu nsi w'amaanyi ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi w'amaanyi atudde mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi njagala kukiddamu nti w'amaanyi atudde mu ggwe akozesa akuumye okusinga oyo ali mu nsi Katonda afe omwagala omwesi gwe twagala kwebaza olw'akawungeezi kano ate k'otuwadde n'olunaku lwonna ne wiikendi gye watuwadde amazima si lw'amaanyi gaffe si lwa buyinza olw'okubanga tuli wano kiseera kino nga tukyasa tukyatula nti Yesu gwe mukama naye obadde ggwe mwene okyatuwadde obulamu okyatuwadde ekisa okyatukuumye awo nno ewaawo weebazibwe ogulumizibwe otenderezebwe osinzibwe gw'akoze ebikulu era akola ebikulu mu bulamu bwaffe tukwebaza olw'omusajja oyo omuvubuka oyo omukyala oyo omuwala oyo omwana oyo awuliriza ku ddakiika eno mukama siboleka ebirungi byo bireme kutuula butuuzi mu mutima gwe naye biveeyo okulabisibwa eri obulamu bwe eri famire ye eri mikwano gye n'abantu baabeeramu mukama mukolere ng'ekisa kyo bwe kiri ekinene era ekingi ekisukkulumye mu bulamu bwaffe kubula mwafe jituli fena olunako luwale ilu mulinyi ya Yesu wanono tulu mbagana emyo yemichamu joneji wadeji mkoze saa ebizibu ebiyawongo ebiyambioni junatu jifubu tulokuwa kubula mwafe ya Yesu elanga tetuko makujifu butula na itu jyochea no mulilo gobo akatonda onako lwalero kudachi keno obuta damuvula mwe jisirizibwa mulilo gobo akatonda onako lwalero mulinyeri ya Yesu Kristo mwana akatonda mulamu tusiriza endwa dezona eziba dezude mubiri gwe okuli kansa wali obulumi obwenja ulo wali sirimu wali sukali wali pressure wali alusa byonna tubyokya n'omuliro ogw'obwa Katonda kudachi keno obutaddamu bulamu bwe butaddamu kulumbibwa butaddamu kunyigirizibwa butaddamu kulwazibwa butaddamu kubibwa n'obwavu nabo tubwokya era Mukama leeta ebyomuyika mu bulamu bwe mu nsawo zaakutemu kudachi keno Mukama tusabye abundance mu nsawo z'onaku olwaleero mu bulamu bwe mu famire ye tusabye abundance mu byobulamu abundance bya ssente abundance ebyomuyika muyika mwerere gwe tusaba mu byonna byakola n'amagezi omuwega amuyika n'omukwano omuwegwa amuyika ne sente omuweza amuyika n'okwagala omuwegwa amuyika oluwaleero mulinyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu obulamu obuwemwa bwamuyika oluwaleero mu maanya g'omwoyo omutukuvu tukukkiriza nti Mukama okola ebinene ebikulu ebyekisa mu bulamu bwabwe bonna abakkiriza kudakiika eno okuyita mulinnya Elia Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu joli yeyo nane ogamba nti
amina
amina amina yebazibwe Mukama omulungi omwesigwa
amina
oyo Bible gweyogera konti akuuma fetabongota abakuuma bwe bagezaako kuuma bo bayinza okuuma naye bakuumira bwerere bwabanga yetakuumye kale yebazibwe oyo neera akutambuzizza nakuyisa mu makubo nakuwonya obubwenje nakuwonya okukajambulwa okutibwa you know nakuwonya byonna olwaleero byowonye kirungi nnyo no ozangayo amaaso go kwebyo byoyiseemu kikwongera kyongera okwongera okulikoganayizinga ebikulu n'ebirungi Katonda byakoze mu bulamu bwo mulinnyi lya Yesu kale nno mikwano gyaffe mwenna Penny nkutumiddeko nnyo Olivia nkutumiddeko nnyo mwebale kubanga gye muli Katonda afitukiriza nti akola binene na bikulu byerere Winifred awo mu UK ne Proskovia nawe atwagala okula musako amachana oba akawungezi kona ku olwaleero kati esaawa eno nayo bakyali mu kawungezi ateera ne Brenda nawe katusubira oli bulungi Steven mu Australia Edison Sekayombya mwenna waliwo mukwano gwaffe muyita Sala ekyayi nawo naye munange nkutumiddeko nnyo Pastor Derek waliyo baganda bafabali Somali yawo waliyo mukulu bamuyita Yese ali mu Minnesota yatugamba nti abeerako nnyo nnyo naye bwe balikubanga joli mikwano gya faba Oman yawo Jen gyali Oman waliyo waliyo mwala bamuyita Tracy then ne Monica ndowooza mwena mwena tubatumiddeko nnyo ne Sharon mwe balikubanga gye muli abe Germany abe abomu UK abomu Czech Republic abomu South Korea mwena tubagala nnyo kakati twali wano nga twogera ku nsonga oba tubadde omwagono bwegwatandika twagutandikira mu kusaba n'okusiiba Mukama n'atukola bulungi nnyo esale zaffe agenda zaanukula kati tubadde tugezaako okutereza mind yaffe tubadde tugezaako okutereza mind yaffe wano naawe mind y'okugitereeza nga tugamba nti tuteekeddwa okukyusa engeri gye tulowooza ku bintu mind yaffe okubeera nti ekyusibwa ebeere renewed amagezi gaffe gafuulibwa amagya tubadde tujja twogera ku ngeri gye tuyinza okukyusaamu endowooza zaffe mu bitundu gye tubeera mu bantu gye tubeeramu mu ebyo ebyatuliko mu ebyo ebyatuliko era eyo ye series gye tubadde tutambula nayo twebaza Katonda olunaku olwaleero mutume ensuubu gabadde wano ng'atuwa ekigambo era nzikiriza nakyo kibakoze bulungi olwaleero ndowooza zibadde banga saawa bwe zityo nange ntegezeddwa nti abaddewo naawe ekigambo eky'amagezi mu studio wano era nzikiriza nti ababaddeko tekibakoze bubi kakati ffenaffe tugenda kweyongerayo kuli twali wano nga twogera ku musajja Erimeriki yali yawasa omuwala oba omukyala gwe baali bayita Naomi story tugenda kubanga tugisoma mu Bible gyeva naye okusooka okuchogira kakatono nti munsi jebali mu beserekemu yuda Bethlehem Juda beserekemu yuda mu Luganda munsi jebali mu ne watu okakaseera njala nekola chi
negwa
kakati awotso agalanga tunabana genda kusoma yindo zo ja kusoma kitabo cha Ruth esule soka sole yo mweri nenga tutandika butandisi twagala tuogere ku mbeera eye mitawana ebizibu obane challenges tuzite challenges ezinzo okugwa mu bitundu bya fenti yena oyo alina endowooza eyakyusibwa alina endowooza etafaananyizibwa kubanga bulijjo ebizibu tedi webigwa mu kitundu bwabaawo emitawaana oba bumufuna obutakkaanya nga omwami n'omukyala oba ekitundu bwe kibaako ebizibu ebikigudde omwoba ensi owulira nti mikwano gyaffe bangi olwe ebbula ly'emirimu abasawo wano abasomi obwa dokita olw'ebbula lw'emirimu nti Uganda eringa etalina mirimu era nga eyinza okubeera fact badduse ne bagende Nairobi abalala bagenze South Africa eri abawala n'abalala bimanyi basomi obusawo bagenda South Africa which is okay naye ekyo kikyengeza kwogera nti abakkiriza endowooza zaabwe okukyusibwa ebiseera ebisinga sibe balowooza ku kigambo ekyokudduka kubanga enjala nga egudde enjala yaleetera omusajja mu Bayibuli gwe nnyinza okwogera kakatono nnyo okwegaana birthrights ze kubanga ono gwe twogerako bulijjo bagamba nti yali Esau ne Yakobo si ekyo kakati Yakobo yali musajja mukujjukujju yali musajja mugezigezi mukujjukujju nti bwe yalengerawo opportunity eyokutwala obusika atenga eno opportunity muwebo olwokubanga waliwo alumibwa enjala nayagala opportunity eyo ajikozese era yajikozesa bulungi nnyo yajikozesa bulungi okubeera nti awe yayimirira okubba obusika okuva ku muganda we Esau era Yakobo bino abikola nga ayambibwako maama we gwe bali bayita Rebecca okitegeera kakati ono Yakobo avumibwa n'ayitibwa omubbi omukumpanya omuyaye naye nga bwe tuba tuzeeyo emabiga tunuulira nti obuzibu bwava kukubeera nti Esau enjala yali emuluma kati kigengezaako okwogera nti enjala ereetera abantu ebiseera ebisinga olw'okubanga mindi yaabwe tebagirese ku developinga mindi yaabwe tekyusiddwa okufuula amagezi gaabwe amaggya amagezi bwe gabanga gakyali matalavu nga tebakkiriza bo mindi yaabwe kukyusibwa birowoozo byabwe kukyusibwa weesanga nti endowooza embi ebaleetera okwegaana obusika bwabwe kubanga Esau y'omu ku basajja abaagamba nti yagamba Yakobo nti kati obusika bungasaaki bwe manfudde Yakobo n'abeera mugezi n'amugamba njagala owandiike wano njagala tukanye bulungi njagala okirayire nti bwe nkuwa omugoyo gwange guno obusika bwo
nze mbutwala
ono Esau ne Yakobo baali batabani ba Isaac Bayibuli egamba nti Isaac yayagala nnyo omwana gwe bayita Esau ate Rebecca n'ayagala nnyo omwana gwe baali bayitaani Yakobo okitegeera so bano Esau Esau gwe bayita Esau ne Yakobo baali bazzukulu ba Abraham oba Ibrahim ne Sara kubanga Isaac yali mutabani wa Abraham so kati kikyengeza kugamba kiri bwe kiri nti enjala eno gye tugenda okusomako oba gye tuli mu kusomako eyagwa mu Besirekemu Yuda eyaleetera Erimeriki eyali omwami okuleka ne bagamba tugende bulijjo abantu balowooza mu bitundu gye baba babeera kyomubala bantu twagala okyusa endowooza yo kyusa endowooza yo ku Uganda oba kyusa endowooza yo ku kitundu ekyo Katonda kiyakukkiriza n'ogendamu kubanga era olunaku olwaleero twakawulira nti ne Germany gy'oli olowooza nti tewafuna onoonye okugenda mu Norway era olunaku olwaleero wakalowooza nti ne mu Oman gye wagenda birabikebe ntebifuna weetaaga okutagulako ebigere ogende naye ng'ate gy'ogamba ntebifuna wali abafuniddeyo omukisa waliwo olunaku olwaleero abagamba nti ndowooza oba eChina eno gyendi tebifuna bulungi nsagule ku bigere oba South Africa naye ng'ate waliwo abafunidde South Africa omukisa Orede waleka Uganda ngogama anti kangene ntagule kubigere, which is okay. Na ya tene jyotuse na yogama ni so ogugwe muzimu ogulumba abande guba gobede dabuli sawa. Mind bwebate chusidwa buli woge na ngogolo wozanti watawala
ikawa wabi
mbida yuka mtevijia kufuna na Uganda inemie ndari kandoza na kuchusa kuchitundu ndo woza nina ochimanyi iti abantu wa mba balo wozanti okuchusa abasajja obo kuchusa abachala ye better solution orina agama ndoza na yoba ono ndabika na wasabubi oba ndabika na fumbiru wabubi oba ndabika na kola wabubi abantu balo wazani mkuchusa business mwemuli obu wanguzi mkuchusa abasajja chombola baba mweda baba chusa abasajja no sango mkazi nga chusa abasajja ngevi koi walaba nga abakazi nga chusa ebikoi ngeva chusa sikati ngeva chusa ngoji naba nga abasajja bo naba uze mubu uze bote abaza nyilamu ono alaba nti na hindo uza ono alabika na ono alabika na on buli kasera buli kadde nga anoonyayo alowooza nti okufuna omulala oba okukyusa ogenda kukirala kye kigenda okuleeta better results okitegeera buli lunaku nga alaba oba ono naalabika naye muganda wange twagala kugamba olunaku olwaleero nti gwe sinagamba nti wakabanga gwolina ekizibu naye gwolina ekizibu ate ng'ekizibu nno muganda wange si kyakulogebwa tebakuloganga tebakuloganga tewaliwo n'omuntu n'ogu eyali akuloze nedda naye gwe endowooza yeeno lyeddogo
birowooza
ndowooza kubanga olwaleero bw'otuuka okulowooleza nti naye oba nanditutte musajja w'oli baakabanga ate balina obigga okusinga naye nga gwe mindi ye kugamba nti naye bannange nze nawasa ekyonziira bannange nze nafumbirwa ekyonziira okitegeera kankuzeemu amaanyi onaku olwaleero nga tetunaba nagenda wala wandibadde mugezi n'oteerera n'omusajja oyo kato kubanga ne bwolowooza nti bali bulungi nnyo oyo omusajja gw'odduka ayinzika okubanga amazima ekisooka ayinzika okubanga amazima ekisooka katonda amuwadde omukisa naye nga tegunaba kulavaayo buvi na kulabika ekyokubiri ayinzika okubanga mulungi nnyo n'okusinga oli gwononooza kubanga abantu baatondebwamu embala eyo singa oba tokyusiza birowooza ebyobutamatira buli saawa olowooza nti naye owooli alabika yasinga obulungi nze munnange kyekinsobera olina omukazi oba olina omusajja naye ng'ate bw'osanga olowooza nti oli alabika ndowooza obangezeeko oli naye ndowooza oba oli alabika ye mulungi oli alabika yasinga nandikusabye onaku olwaliwo nga tutandika pulogulamu mu bannaffe abaakatwegattako ndi abalina enjogera egamba nti tuuza niya tuuza wummula kakkana kakkana nekyo waliwo abaganda bagera olugero ne bagamba nti asina luganda njogera just ndi ate odduka mu fulampeni ogwe muki musigiri wakabanga onaku olwaleero olowooza nti nziruka uganda eyokya Uganda yote bwe mbuulira wano tetuganda bantu kubanga Katonda atuwadde ensi yonna okiwulira Bayibuli etusindika kugenda mu nsi yonna tetusindika nk'okusigala mu Uganda naye nze nandisabye yebebeera tageti yo kwe kuba kubeera okusalawo okwo si kudduka buddusi nti olaba e Uganda birina emikati kambinoonyeza Dubai Teddy e Uganda gye bakuzaala e Uganda gye bakumanyi e Uganda gy'otegeerera Oluganda n'olowooza nti Uganda ekulemye ogende mu Buwalabu omaleko Buwalabu gy'otategeera wadde n'olulimi tolumanyi n'oluzungu nabo bagatta lugatte ekyokubiri tewaliiwo ttaka ekirala teoliiyo mukwano gwo ne gwasoma naye tojja musangayo ekirala toyinaayo nankizo toli munnaggwanga ekyokubiri toyinaayo butuuze kati bw'obanga odduse Uganda nti Uganda egaanye Uganda nemye njogera bino nga mbalansinga enjiri yange kugamba nti kirungi okugenda okunoonyaako ewalala okukola naye togenda na mentality eri bw'obanga waakagenda Dubai waakagenda mu America genda n'obuwanguzi bw'ovudde nabwe Uganda oba obadde mukozi genda n'obukozi obwowa mu America naye tojja kungamba nti obadde lugojami okeera mu bwannabunafu okeera kwebaka okeera kugeya okeera mu lugambo nti bw'ona ava wano bw'ona agenda mu America ololeko wangule era olugambo lw'obadde okola e Uganda lugenda n'okola wa so weetaaga just kukyusa ndowooza yonaku olubaleero nga tonaba nakusitula bigere kugenda nowe kubanga ne tiketi gy'otaddemu miliyoni etaano emiliyoni omukaaga emiliyoni omusanvu wano waliwo bannaffe nga bayambako okubalira okufuna visa nga mu America niwesanga nti oyinza okwogera n'omuntu n'akuyambako nina mikono gyange waliyo omuvubuka aliye California yawo ali California mbamu yavaano luzira emyaka nga omwaka nga gumu n'ekino yasooka n'afuna visa n'abulwa sente zimutwala nga waliwo omukyala mchala nina kwezo mchala bali ba mujiga bambi mchala njugena na Lugana na Amerika tapaswa wala kumpulida na hiyo mchalo nande rudalwe gayaza bali ba nyumiza agenda na amua ya musa ba sente ya muyambe kwa kumuko lebia vize ila na ajifuna uli na hii sente zo kuli nyenyu nezikola chi nezimula mbubu kanga tumanyiganyi aliao waluzida na hii buyamali za na agenda ya tukide yu California ya waliyo mikuwa nje jali nebamu ya makira aliyo alimukola bambi ageza kukola emili mojige na bulunji kubanga ya ntegeza so na hii chengeza kugamba chechiru wanti gwebobole mele duwa wana nebuona kwata nebuona afuno mtu uinzo mufuna nogena notunda proti ye wa mwe uinzo mufuna unakolua lenu nogena notunda ichibanja uinzo mufuna unakolua ino ka business kwa vade nenyumba jewazimba nogena nojitunda kubanga oli yakusabye obukadde butano muwe atebo na mala tiketi ogenda jite kama obukadde busatu na ekitundu obukadde bunezo milioni 8 abe wakabo bo ino mchana nabano ino balekele obukadde bubiri kubanga togenda kutuka woko lesingo obogenda kola ezo sene zinzo kufetayo singa walio lowoza mbo Uganda walemedwa Uganda wasirana era kati ononya ko otasiranire muganda wangenjagala kugamba nti okuddu kabuli je ekizibu
sekwe kuchimala
katika nkubulire okuddu ke ekizibu siyo solution abantu abadduka abakwata shortcut bulijje naba maliriza bakomyewo webali wateekeddwa okuyita omuntu awaganya naiteri najireri 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 naye ero maliriza ozeeyo mu kituufu kyoyina okutambulira ne kyoyina okubeera so okuddi kwona kolwayo n'okwewala challenges aziyimiridde mu gobayita omuwanguzi yayimirira mu challenge eyo n'agifunira solution oyo gobayita omuwanguzi oyo gobayita naggwano atali naggwano apalapalanya napalapalanya napalapalanya era agenda okumaliriza nga nebi apalapalanya alina okuddamu atali naggwano alowooza nti onakolwaliro okwescaping ebibuuzo ye solution naye nga alina okuddamu atula ebibuuzo ebyo alyokabizi alyoka qualifying nga bwateekeddwa okqualifying onaku olwaleero aiza kamwenyini ono azaala bana abaana azaala Yakobo n'azaala Esau Katonda yamugamba nti toyina gy'ogenda siga mu nsi yannyo era mbu Bible yogera negamba nti Isaac Isaaka gwe bayita Isaaka n'asiga mu nsi eyo jjukira nti kitaawe Abrahamu oba Ibrahimu ye yalagirwa atagulula ebigere agende mu nsi Katonda gyali mulaga Katonda kirungi nnyo bwe tuba tukyusize ndowooza zaffe ne Katonda asobola okutuliidinga n'atugamba nti sigala mu Uganda ngenda kuweramu omukisa sigala mu Uganda ngenda kuweramu omukisa bw'obanga endowooza yo eri kiriya bwe nandigambye bwentyo ngendowooza yo eri right ne Katonda oli close ne Katonda endowooza yo nzigufu eri ebya Katonda oluŋŋamizi bw'omwoyo wa Katonda mind yo nga yakyusibwa Paulo kyayogerako mbalumi 12 nga bwe tuli mu mbeera ey'okuleka ebikadde embeera ey'okukyusa endowooza yaffe olwaliro mind yo nga eri kiriya ne Katonda asobola okugaidinga na gamba nti kati tambula totambula ate njagala kugamba nti kirungi nnyo n'otambula Katonda yalagidde kirungi n'otatambula kumanga Katonda bw'alagira nti genda oyinza obutafuna bizibu onaku olwaleero naawe ng'obyejjusa bye wafuna naye Mukama Katonda waffe wa kisa nti ne wujje watambulira nga si yalagidde olwaleero akuwadde ekisa okusigalayo mu nsi eyo gikungulira mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu naye wuliriza omuntu atatambudde na Katonda abonaabona nnyo gwe babba
yafirizibwa business
mirimu bujigana gwe ba deportinga lwaki ebigere byo wasimbula Katonda takugambye kusimbula abantu amu Katonda bagana okutambula abagana ne batula mu kifunga accident emoto kajaba dako ata yinyini emoto ebadege nafuna kabenji enyonyi waliwo mbulizi wenjili omu batero munyu myako bani abamulizi bambulirako nde enyonyi yamuleka enyonyi yalina okuba flight yalina okuba yesawa ezo ezibagibwa ebiseera ebyo ndowooza n'awummulamu alyoke alinnyo genda ku check in bwejja okubeera mbw'agenda yadda engulu oba teyalina bamuzuukusa simanyi yadda engulu bw'ati nga ennyonyi simanyi oba yali ebakiddewa yagiraba yadda engulu nga ennyonyi olwedde esimbudde nga kyalina okukola kwe kusooka okudda alaba oba anaasedwinga okugenda naye ng'ate obuzibu bw'alina eyo ennyonyi gye yalina okukwata kuba eri yali mbuulizi wanjiri w'amaanyi ng'olukunga lumutegekeddwa ng'alina okulinnya ennyonyi eyo yennyini atuuke nga bw'aba nga tagenze olukunga tagenda kulusanga kubanga eyo shedu ebeera ya nkya ate naye ng'olukungana jjukira nga banagamba nti olukungana lwa lunaku lumu bw'oba olufiiriddwa ate nga baali bamulindiridde baali bamulanze naawulira obulumi naye naayombesa Katonda kyeyakola n'adda mu nnyumba obachi yajira na teka kwa TV ya teka kwa TV ndozo vanga mazeno nukwe baka umu amazo kuyomba aze waka agendo kula bange nyunyi yenyini ngebili kutiketi ye echikachi nyunyi chenyini ya simbo denisa aziva gamba nga jireba date kendo gendiramu evalu se abantu wanate kuli iko wadeno mpira wadene ntebe evila bise mbuche ya kola ya dakuma vivi na gama mukama onsonyiwe nsonyiwa nsonyiwa na badde nyomba na kubanga oyali katonda kirungi okutambula katonda ya gambye kirungi obutatambula katonda la yakoze chi ya gambye kubanga tomanya oyinzo kubo baddo ino okufuluma ogende jo baddo tekedo gena bakwatire wali mukubo oyinzo kubo baddo ino okufuluma ofunire wali akabenje kirungi okutambula katonda ya gambye kirungi obutatambulira katonda nga yakoze chi ya gambye so mindi za fetu ino kuzichuso na kuluwa lero ensonga ya flashwa hiyo tuli wano omwaka gunonga utanikani tuchuse endooza za fe engeli jetubade tulooza kubantu jetubade tulooza kubagalwa jetubade tulooza kuministry ona kuluwa lero wali walo uzo kuleka obuweleza nina kata pokena linsome na kwezo omusajja wakatono omunga ayogera ndi oli aleka obuweleza na agama atina ye bila vike vyo buweza ni mkula fuba na ati vijira bulu nche vifu na naleka ubu wele za agenda subuli yowa katapokali just responding to God's call katona nadamu amu yite yenga achesi sigaza nadamu amu yite ngachesi sigaza paka buwali uwe chagu au na gali okandiri katona hii wali uo ni muministu ilawe njoke idawano onako uluwale ilo guwali ya mpuliriza ngebyo buwelezo ulira wetaga kubireka ndozo kole bibi ebidala ebyo buwelezo yagala kubireka ugende you know olaba andi mind yenu olwetalaze olaba andi ebyaka tonda tebifunirawo olaba andi ebyaka tonda bikulwisawo ebyaka tonda bikwavuwaziza wali wabantu abali mu ministry amazima ngabalinga era kitufu tebajja lwa kubanti bajjanga bo naye nga bajja bayitiddwa katonda naye nga onako lwalero balabanga ebintu ebitagenda bulungi balabanga ndoza benyinyi abeyita naye nga katonda yabaita kati nga bagezaako okulooza nkolechi ngende mu business nonye engeri gye nsobola okwebezaawo bino ebyobuweereza mbirekeo bankolechi olunaku olwaleero mind yonge ekyusiddwa olwaleero nga amagezi kugafuuliddwa amajja ogenda kusigala mbuweereza ekyo tukikusabidde mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okukyusa emmotoka okukyusa omulimu si a solution olwaleero osanga abantu nga afunye omulimu emyezi ebiri emyezi esatu omwaka mulamba naye nalaba nti amatidde oba nalaba nti ebintu nakyusa omulimu omulala bwate mu mwaka mulala ogumu nakyusa kwegamba mu myaka ena bwotunuulira CV ye weewuunya abantu bwe bati abandeeza CV ku mmeeza nokikiramu nti omwaka ogwa 2015 yakola ne kampani bweti 2016 nekola kampani bwe 2017 nekola kampani bwe kati ate ne mu 2017 ayina mu kampani satu zeyakakyusa oyo mwegenderezanga oyo mwegendereza nkubanga endowooza ye yakabanga oluusi yajja mu kampuni eyo ng'alowooza mulimu ssente bwe yatuukamu kyali alowooza n'atakisanga n'akyusa n'agenda abo abantu abatatuula waliwo abantu nga mayindi yaabwe yobuli saa yamuleetera okulowooza bwe yali akwanibwa omusajja oyo oba bwe wali okwana omuwala oyo wamulowooza nti ali bw'ati olw'obulungi bwe olw'okubanganyira olwa feesi ye olwa se oba anything kyonna kyewalowooza kati ogenda okutuukayo nga si kyalina n'ogamba kati onali munoonyako ki n'ogenda ku mulala n'ogenda mulala n'ogenda mulala so ekikulu si kyakukyusa si kyakukyusa bakazi si kyakukyusa basajja si kyakukyusa mirimu si kyakukyusa bintuva si kyakukyusa ggwanga waliwo abantu onaku olwaleero abeevuma obutuuze bwabwe badikiryalinganga obutuuze bakiyita batya they denounce their citizenship olwaleero lwandowooza ndowooza omuntu onaku olwaleero eyeegaana omuzadde we eyeezaala obuzaaliranwa eyeegaana kitaawe eyo ndowooza eba yatalaga
kituufu
yakobo sigwe nazina okusomako yali musajja mukujjukujju nyesa wendowooza yaleeta lazi enjala yatuusa okumutalazaaki endowooza nagamba nze neweera omugoyo in exchange of my birthright kubanga muteeka oba mu nkola oba mu kalicha Esau ye yayina okusika naye ebintu byeringiriza nti ffene kye tutunuulira wano netugama nti Yakobo ya Isaac bwe yalinga agenda okufa natuma omuchomo ate wanaba okupanga mama napangira Yakobo naja byali olwedde ebintu byekola da before ebintu byeragiriza ebintu byerangiriza mwaba mukumwe mukozesa kamwaka mukwe yatulako obubi ate munange ebintu nebituukirira gwo wayatulona kolwalero Esau nchanze sagala kusika obo twala atenze bunanga sachinga afudde munange era ebintu bijja nebyeringiriza bwebiti neba tuko gama nti bateka ko musika ati ne babu woli ngabwe wayatula era ngai wachagala
kitufu
osegera ngai wachagala obwongo buno obwongo obwongo bwaletera Esau manya Elimelech kubanga Bible teyogera bano ba Boaz basigala ye besereke mu Yuda lwachi bote baduka
maybe bali baina byo nabe bali betaga
Bible jisome Bible yegamba nti enjala tegamye nti yagwawa Elimelech yagwa mukyalo chonna naye lwachi Elimelech gwosenguka
bakiriza
kubanga abasigala ya abalabo na kubanga Bible yogera negamba nti bano bali bachali eri je baddukira ne bawulira nti ate ekiri jebama kifumba mutuku
ndo zane balimba
olunaku olwaleero kimanyi nti waliwo abantu bangi nnyo abaddukane ku mirimu gye balina ng'amazima omulimu gumu sasula ninaano mwanyinaze yanyumiza omwana omu Josephine yananyumiza omwana gwe baalabako gwe yalabako amazima ge n'amaaso ge Egypt eri muwala yafa n'okufa bambi naye yava kuno omuwala oyo yava kuno nga yakamaliza Makerere University nafuna omulimu mu Post Bank nga bamuwa emitwalo nsanvu emitwalo nsanvu ng'oli wakava mu ssomero simi yangu gya kufuna ne wankubadde oyinza okuba ne digiri kubanze ndabyeko wano nina muganda wange yamaliriza ekyambogo bamaliriza ekyambogo najja netuma advising n'atandikira mu supermarket ya Kenjoy bwe yava mu Kenjoy mwe yafuna connection na applying nafuna mu UTL naye nga ne mu UTL waliwo bana baba kuba CTL kubanga bali ba hiring company waliwe hiring la UTL nbavu yete ngate sente zeba wa bano baba salanga bamuwe mitwalo ngana bwali busente nga sibu angunyu kwa inofuna transport kwa inofuna chi so ngate yali amaze ebanga miaka ngebiri kati awo ngavudde mu somero so bobanga wakava mu somero kiba kizibu nnyo okufuna omulimu ochegera kizibu nnyo okufuna omulimu ogukusasula emitwalo ensanvu kitufu waliwo abafunane gubasasula n'obukadde obiri yebazibu mukama naye abaana abadigiri abasinga byenda byeko akaluubirizibwa okufuna sente emitwalo egyo ekinana emitwalo nsanvu meka ono yave Makerere najja nafuna omulimu ngumusasula emitwalo nsanvu munange waliyo erikoza amuyita senga koza amuyita ali Egypt bana abakazi abatwala abaana nga baagala bo bafunemu namugamba oli kubiwero eyo gwo oli kubiwero omulimu guli eno duka mangu gwo jokole munange omwala bwatyo nagolokoka najja naduka ku bazadde be naduka nagenda Egypt watuuke yasanga kubona abonyezebwa bamutadde mu kiyumba oli omukazi atuuka yamugamba anze nange singa nagamba pointi tewandize kakati ogenda kusooka okola enzo sasula sente zange bamutadde mu kiyumba byalina okola omwana n'atuuka ne yejjusa era ekyamusa oba yava guni ne yeesuula ng'embeera emubijiridde takyasobola kudda Uganda kuba abazadde be yabadduka yadduka buddusi bwa ali muguni abonaabona bamusuza wansi mu ntebe ebyo byonna ebizibu n'abirowooza nga takyalina gyadda tasobola kudda Uganda era kyeyakola kwetta bakomyawo wane Uganda bakomyawo mulambo so abantu bangi nnyo abalinga Elimelech ne Naomi olwaleero nga amazima ebizibu ebikutuuseeko tebyandi kutuuseeko singa singa endowooza yali right singa walowooza bulungi olwaleero endowooza etuleetedde etuleetedde okwawukana n'abantu baffe baami baffe bakyala baffe neyandi kuyambye n'abazadde baffe ne famire yo n'ogenda ne weekweka eyo endowooza nolowooza nti gwe ndoza bona abavaako nga obeera bulungi, bona abavaako nga yino omusajja ono bona amuleka nga obeera mulamu obulungi, alabika akufuga nnyo, akuteekako pressure, yino akumazeeko emirembe, kati endowooza yo nekuleetera okugamba nti naye ndowooza bona ave mu maka g'omusajja ono ogenda kubeera bulungi, naye ng'oluusi oba oyingiridde kubonaabona. Endowooza yo nekugamba nti bona ave Uganda, bona ave Uganda, bona ave Uganda ng'obeera bulungi. Nze nali e South Africa wa twaina conference banafe wali abaita ba CBE bava mu America, bali bategese olukungana lwali mu USA, yo manya lwali mu USA mu South Africa, kati tukwatagana nabo bali mu byabakyala byabawala abaana, nengenda yo naina twalako obudde okulambula kuba enaku zange endala twali nabo mu basi nga tulambula ezo museum ezenjawulo, waliwo ebifo ebyenjawulo ebya South Africa, eyo twagendako mu Soweto, twagendako ewa Mandela ne museum endala n'ebitundu ebirala bingi. Naye nina ekifo kye natuukamu eringa Bolaba Square nensanga bannayuganda abavubuka abalenzi nga bali mu bibinja naye nga bakutte obupapula bagaba obupapula bagaba, naye bwe nategeera nti bannayuganda ono eyali ansuza yali amaze okungamba nti munnange nno nange bwe natuuka wano e South Africa nasanga abavubuka bwe bati ne bagala okunzeza mu mbeera bweti, naye Katonda nampa ekisa nensumuka nenkola nenteekawo emmotoka, alina ebimotoka bye byeyagula ebikola business eyo mu South Africa gyali mu Johannesburg, era n'emmotoka nabirabako n'okubisabira omukisa yasalawo ya concentrating mu mbeera efaananako bwetyo. Osige naina ngamba nti abavubuka kuno bangi nnyo bali kuno bava Uganda, banaabo bwe babaleeta baddamu manipulatinga kugaba bupapula obwo, kozi mbu tugeza akabina, kozi tujjamu embuto, oyagala olubuto olw'okujjamu amangu, ebyo ebintu bye nasanga nange ku bipande ebye kugundi streets ya South Africa, kati tugenda ku square yemu ndaba bannayuganda nga mpulira boogera Luganda bali mu bubinja, ne ngamba bano nno sijja beefasa, naye kanfuba okulaba kiki kye bagira nga bali mu kugaba obupapula obwo, tugeze akabina tujjamu embuto tukola ki. Kale just imagine omwana avudde Uganda ne bwabanga ayise wansi ng'ayise Zimbabwe, owuliriza atambudde oba wabanga ayise ku nyonyi afunye visa yetaddemu ezo nyonyi agenze olw'okubanga mukwano gwamuyise alowoozeza Uganda tekola. Just imagine sende meka z'ogenda okufuna mu mbeera efaananako bwetyo, sende meka owandisigadde Uganda, naye ndowooza yakugamba nti ndowooza bwe nvaako e Uganda eri mpulira South Africa, ndowooza nkyuse nange ku birowoozo. It's okay, waliwo bannaffe bangi bannyinaffe ne baganda baffe abakoze business eziri straight era nga bali mu kukola betumanyi abatya Katonda abaagala Katonda, naye era waliwo n'abo abaava kuno nga bagamba ndowooza nkyuseeko ngendeko mu nsi eno ndabe ebintu engeri gye ndowooza ngende nkole ku ssente nzitoge, ne batuukayo nga bali mu kubonaabona, abalala ne batuuka okwejjusa amazima nga tebasobola nakomawo Uganda emyaka nga agimaze South Africa emyaka 20, Katonda bwabanga tamuyambye ngoyo talikomawo yafuukira ddala oweeri bwekuba kwesuula ku nguudo oba kubeera ku street yafuuka mulalu, bwabanga yadina osinga obutuuze kale yafuuka weeri oba n'okwasa n'awasa, naye nga embeera gy'alimu temusobozesa nakomawo eno Uganda kubanga ebintu embeera gy'alimu mbi, tasobola bw'anaakomawo eno Uganda alage ki? Owulira talina na sente abadde tasobola wadde n'okuweereza essente ezinunula poloti gye yasinga alyoke efuna essente ezimutwala, naye ezo zonna zonna zaali ndowooza erimeriki yava mu nsi eyeewaabwe gye bamanyi obulungi ng'onaku olwaleero naye gy'onaagolokoka ng'ogambye nti Uganda nze binnemye, bw'ogoloka ogambye nti Uganda binnemye otunze ebibyo byonna abantu bangi nnyo newa ne Kampala tubalabi avudde mu kyalo eri ewaabwe eri wali obuzaaliranwa n'atunda poloti ajje wanaagula bodaboda, n'atunda poloti ajje wanaagula waakataka alowooza Kampala webifu fe abamu kuffe Kampala fe yatutama abamu kuffe Kampala yatutama twagala kuddayo mu kyalo tuconcentrating tukole projects tuyamba abantu kubanga era ne mu kibuga mwetuli eno fe abali mu kibuga ekibuga Katonda akuwa omukisa mu kibuga n'akuwa ne mu kyalo, naye obeera mu kibuga ng'era byokola ogenda mu kyalo gy'oyambira abantu, oli mu kibuga singa oli mu nyumba yo nga ne mu kyalo bonna bandibaddemu amazzi mwegali, you know internet ogirina, amasannyalaze ogayina, kiki kye weetaaga mu kibuga? naye abantu bali mukutunda ekyalo baddukire mu kibuga bajje mu congestion bajje mu kulekana bajje mu you know mu butemu bajje mu bintu kasasiro yena ali mu kibuga empisa enkyago zonna ziri mu kibuga songa watu ubeera ne poloti yo mu kyaleri mu abali ebulaaya eyo mbakubiriza nti osobola okuva ebulaaya ngoguze poloti ye kayunga ngoguze poloti ye mukono nga nebo batojiguze muyenga nebo batojiguze ntinda nogenda nofuula mukono obeyi akalo ke kayunga obeewa mweri mukyalo nogenda no developingayo newafaanana muyenga newafaanana kisasi newafaanana ntinda newafaanana wa newafaanana bugolobi newafaanana kitintali osobola okukikola olunaku olwaleero gwe kasitoba ng'okyusizza endowooza yo nti n'ekyalo nsobola okukifuula ekibuga kasita okyusa endowooza yo kavuna okyusa endowooza yo ekikulu kiri kukyusa ndowooza yo Elimeleki ne Nawomi bo baatawuka ne bagamba nti nedda wano wafiira mu logo ffe tetujja kufiira wano Besaleki mu Yuda tulina okugenda tunoonya obulamu obulungi nga naawe onnaku olwaleero bw'oyinza okulowooza olwaleero lozani mu kunoonya obulamu obulungi nze ne Uganda sidda ne Uganda sida ndabye abazungu waliyo mukwano gwa Fali Texas awo yalina ne gundi jatunda etaka lya proti jatunda eluda lwe Texas awo naye nga ngamba ayagala kujja muno Uganda concentrating ne family ya jirete bacha ayina abaana babiri tebana bakula nnyo nga gamba yene mukyala we they are missionaries era babadde bakola missionary work mu luda lwe Mexico agamba nti twagala kujja Uganda tuconcentrating nina n'abazungu abalala bemanyi waliwo abazungu bemanyi gaya zaawo bajja ne baconcentrating dadde ne batuulaawo ono kale leka tugende ku Gary Skinner ye yavira ddala mu nsi yewaabwe najja n'agamba ndese watoto azimbye eggulu eri ataddeyo bibuga eggulu bw'oba ovuga ng'oyingira ggulu bibuga bw'otuuka eggulu mu kibuga kibuga kyereere agenze erudda lweno wa agenze erudda lweri agenze erudda lweri yona afudde lwaki ffe tulowooza nti ensi abayindi bajja kuno kwetudduse ne badivopingirako ne bakola ebyamaanyi ne bainvestingirako ne bagagawalirako ate era ne bakozesa ne bannansi so muganda wange wanyiraze kojjase nga kiri ku ndowooza gw'olowooza onnaku olwaleero nti Uganda tojagyetaaga oba oligyetaaga maaso eyo gw'olowooza onnaku olwaleero ku lw'obulungi bw'abaana bo ku lwa future yo olina agamba nti nze ebya Uganda nina omuwala gwe nalindaba ku internet nga musigale mugusiigwa mu Uganda nze nafunya akatabo nze ndi wa queen nze nafunya akatabo seba na Uganda fo tuina kufuula Uganda ennungi onako olwaliri tetuganye ebintu biyinza okuba nga tebikola ina feva emisoo okuba nga mingi bayinza okuba nga batulugunya ng'ate fo tujja ne tusiga mu nsi yaffe ebintu biyinza okuba nga bingi nnyo ebitulwanyisa bingi nnyo ebitulugunyiza bayinza okuba nga obuyaye bungi ebiva bingi ebitukoleddwa gavumenti eyinza okuba nga erina byekoze ebikyamu naye njagala kugamba nti fo tulina okukyusa Uganda yaffe lwaki endowooza erina kusooka kukyuka mu ffe endowooza esooka ekyuka onnaku olwaleero olyoke nawe okyusa Uganda naye fo tulina okukyusa Uganda tewaliwo omulala agenda kugikyusa fo tulina okuinvestinga mu Uganda fo tulina okuzimba Uganda fo tulina okulaakulanya Uganda fo tulina okuliisa Uganda fe Uganda olwaleero ne mugamba nze era nze mbinyusa Uganda ya mwenjinyusa ekyo tekivaawo ekyokuba nti obuzaale bo obuzaaliranwa buli Uganda Uganda gye bakuzaala osobola okufuula Uganda ekibuga ky'olimu ekyo onnaku olwaleero mu mikwano gyaffe abali e Hong Kong baganda baffe abali e China mwabali mu UK mwabali mu California mwabali e Somalia mwabali wane kitundu ndaba Cyprus mwabali mu UAE countries mwabali mu Czech Republic mwabali mu South Korea mu baganda baffe abali e Norway abali e Denmark osobola okufuula Kampala Denmark nze nkubuli denno osobola okufuula Namugongo oba osobola okufuula Namuwongo oba osobola okufuula Kayunga oba Kamuli oba Masaka oba Mukono osobola okufuula ekibuga ekyo ky'olimu onnaku olwaleero ekyo ekitundu ky'olimu baganda baffe abali e Germany ekitundu kyewavaamu onnaku olwaleero osobola okukifuula Germany gy'olimu ekitundu kyewavaamu onnaku olwaleero osobola okukifuula Kenya osobola okukifuula South Africa osobola okukifuula Zimbabwe ekyo ekitundu kyewamu mukyalo mwabali e Kampala osobola okukifuula Kampala n'ova ne mukanyugo ke Kampala eyo abalina endowooza ennungi nga mwava Uganda mugende mugateko ku ebyo mulina ku maanyi ge mulina mu omutuuka eno mugamba bas kati wano kimaze okutoola nzirayo waffe ekyalo kyewaffe nkifuula Kampala ekyalo kyewaffe nkifuula kibuga byonna biva ku ndowooza onnaku olwaleero endowooza yo bw'ekyuka gwampuliriza olwaleero endowooza yo bw'ekyuka obeera mu kyalo ng'olinga ali mu kibuga ngera na abantu tebajula ngera nawe tojula na abana nga tebajula amazima nga chicho tatadde mukyalo chicho tatadde nze sinaba kuzimba sinaba kuzimba naye ndali abasajja abazimba wali omugaga gwemanyi eri emukono yazimba lulinga lubiri so musi babiri sebo naye omugwemanyi yazimba swimming pool weri aina akasawo kabana wabatera emeza nyuji neje zungu webazanyira botuka makage oyinza okulowooza nali e Kampala tajula bino luba lugezigezi nandowooza nkyamu zaatalaga gamba nti abali e Kampala be bali obulungi wane e Kampala ojjawo okukola kiringa naawe oli eyo mu nsi eyeyeyo wagendayo okukola kuyiiya bw'omala okukuŋŋaanya sente jangu ofuule ebyo by'obadola mu kitundu kyewamwe obiteeke mu kitundu ekyo kyolimu obiteeke mu kitundu kyewamwe obiteeke mu kyalo kyewamwe ndowooza yokka ndowooza wali otekewo akasaawa ka volleyball wali otekewo swimming pool yo otekewo na bw'oba ne vision n'akasaawa nyinyi kw'ejja okulaninga oyinza okupangisa ka helikopita ng'olinabyo byagala okuddukanya amangu ozimbe ennyumba yo byonna ogifanishinge buli kimu nga kiri muli kati kikyoba ojula mu America kikyoba ojula okubeera mu Kampala kikyoba ojula okubeera e Denmark kubanga buli kimu kyonna ky'olowooza gye kiri okisangayo oteekeko ekazi z'ennimiro basimbe ebitooke basimbe emicungwa emizungu basimbe emicungwa emiganda osimbeko erikajjo owulira ssebo owulira mmaingi entuufu owulira mmaingi etatalaganga naye gw'olowooza Kampala 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 ewali emicungwa egy'oggula Kampala ewali ffeneho oggula Kampala ewali ebikajjo eby'oggula byonna nga biri kaseere gubu ogenda mu kyalo ekyewamwe n'ogamba ngenda kufuula ekyalo kino ekibuga ate n'okusinga ekibuga kubanga kyalo okiteekeko n'ebyo ebiyinza ate okusindikibwa mu kibuga oteekeko emicungwa oteekeko obutunda ofanishinga ennyumba yo mu nyuma nga tojula DSTV weri internet weri buli kimu wekiri amawulire ogafuna agali international n'agali loko kikyoba ojula okubeera mu America kikyoba ojula okubeera e Kampala so endowooza yonaku olwaleero ekyuke oleme kulya buli sente nakyo kiwulire oleme kudda mu kufankanya mufankanya sente naye okole ne gye bayita saving saving nayo tulijibulirako wano otandika okweterekeranga tolowooza nti ndi mu America emyaka abiri nti nkyalinayo obudde nkyalinayo obudde bwa myaka kumi nkyalinayo obudde bwa myaka munaana nkyalinayo obudde bwa myaka etaano nkyalinayo obudde bwa myaka munaana nedda kati esaawa eno w'otandikira mu myaka ebiri mu myaka esatu gw'abadde oliyo nga olwedde mind yali yatalaganga obadde tofaayo mu mbeera efaanaku bwetyo tandika kati olunaku olwaleero gula ettaka ffe twejjusa kati olunaku olwaleero n'ebintu bye nnejjusa ne ngamba singa kale nange nali nabikolera wali mu bbiri munaana singa nabikolera mu bbiri mwenda kati ng'essaawa eno tebikyakwatikako essaawa eno tebikyafunika olunaku olwaliro okujja e Kampala okufuna ettaka bannange okujjako nga taatawo ye yalireka naye e Kampala wano mu kibuga okufuna ettaka mukama mulungi atugaggawazizza atuwadde ssente era sijja kukoza mayindi yange naye njagala okugamba nti oba olina okusasula expensively kati olunaku olwaleero ne kyetwayitanga ekyalo nabbingo kati si kyalo kibuga ne kyetwayitanga ekyalo eri erudda lwegundi ng'ovudde Masaka Road eyo ng'ogenda eyo simanya ebitundu ebyo ebiri awo kumpi ng'ahakyengera ekyo tekikyali kyalo kibuga kati essaawa eno yingira mweyogerere ate awo wacyankalana ddala namanvi awo wacyankalana ddala ekyo kyafuuka kibuga tekikyali kibuga yingira mukono infact mukono olunaku olwaleero yangu wakati olina okutandika okunoonyeza ettaka okunoonyeza akataka ogule oba eka zimeka omanye nti kati kyensigaza kuteekako lubiri kuteekako nyumba kuteekako guzimbe mu myaka etaano mu myaka mukaaga mu myaka musanvu mu myaka munaana mu myaka kumi endowooza ekyuse obeere mu America nga nene wotejula naye kyakatyabaga nnyo okubanga Uganda gye wava owulira bye waleka abamu bayinza n'okuba baganda bo nga bo bagamba ogenze mu America ogenze Sweden nti ogenze South Africa nti ogenze UK nti egenda bo ne basigala kuno ne bayiiya ne badda mu kulima ne badda mu ki ne badda mu ki nga bataddewo investment ng'amazima ne bwova mu America ng'amazima ne bwova UK ng'amazima ne bwova South Korea osula wa muganda bo nga ye yazimba ennyumba ye buli kimu weekiri yateekawo n'okuwasa yawasa gw'okyali eyo bayinga budde owesitinga budde ebyokuwasa si byoliko teweezimbye tolina buvunaanyizibwa kwegamba embeera yo bw'etyo yeebazibwe nti abaana ba Katonda ffe abawulireza olunaku olwaleero ffe ebwongo bwaffe buli soba tetudda mu kwepankapanka nga bano abayaaya bajja kuno bajja mu kifo ky'okukolawo ebintu eby'amagezi n'okweteekamu obuvunaanyizibwa bali mu buwala bali mu bbaala kozi nsasanyeko omutwalo tewaliwo abavunaana era tewaliwo abagaana nina omuwala omu yali ayogera nga agamba nti sente zange gw'ondagira engeri y'ozisaasaanyaamu namulaba balikoodinga obutamine bwe buteeka ku intaneeti
mama wange yaino kungamba kengeri jeno kusasanya it's okay guoko la sente era sente zizo na ifu abana bakatonda fetulu oze bulala fabana bakatonda tukome wene Uganda ngatu ine tutukida ngatu ine tunasula mubia febi nini bitwetele deo tuchusendo oza ya fukugama buona jano pangise woteli buona jano yagalo pangise bakuvuge bakweto oloze motu kaa baku investment zoko la baki nizimbe vyote kao baki takali ugula motu kaibu boya jikula na yebe deo bukuma wano ye kuvuga ye kweto oze oleme kuspendinga nyo yuno bubango ina vision yoku zala abana ubango ina vision yoku ate guangin ubungubo na kuluwa leno nsaba umuchuse nsaba olowoze mulu njimuli nyeri ya mkama afe Yesu Kristo mana kutono mlamu obeke mintu vieta niko kuteka u uluwa lero uyizi kukubanga amazima mind ya badete nama kutere uluwa lero nsabie mind yo itere mulu nyeri ya Yesu Kristo mana kutono mlamu kakato ono msajia wa mkama edi medik na ata ambulo lugenu no mchala we nebagenda abana baliba za dabana babidi nebagenda munsi ya Moab yaba Moabu the Moabites nebagende yo jebasanga abana bano bebaza namone bawasizayo kati akaseda katu ko musajja nafa elimeriki abadaga bizya family jukira wano wimubera ababiri nga muyingira bombera ababiri nga mugenda olusi musobola okwegumya musobola okwezaamu amanyi naye ebintu biyinza okukawa kongo musajja afood noba doloza ndi bakuli kusigenda obo agenze kati yode na umechecha mtu ukako na ume endoza ya baga matu wetugenda munsi wetugenda maybe tu ulideri wali yote wali yyo njala tugende yyo jitulafuno budu kito na higu omanyotia obanga nechato omusajja ya chisanga Moabu obanga nechato abana ya chisanga Moabu mugana wanginjala kugambo nako lwalero tuzania bwebanga yenjogera jente kendo okogera tuzania onako lwai njagala kugamba nti woba doli soko concentrating onako lwalero nkulu lwalero njagala kugamba nti lowoza bulungi salawo bulungi ngatonda bakusalawo wetegereze ndowoza yo ekyusiddwa kuba abantu abamu basalawo ne basalawo bubi ndowooza yaabwe bawo okusalawo okubi olwaleero osazeewo bubi okuleka omulimu ogwo naye nga toliddamu kufuna mulimu gufaanana ng'ogwo olwaleero osazeewo bubi olw'okuba omusajja akubyemu oluyi okuleka omusajja oyo naye nga toliddamu kufuna musajja afaanana bw'atyo n'osisitula ebigere by'omuviire olusi nakwegayirira n'okwegayirira n'ogamba nze sikyalina kyenziza abasajja gye bali mu nsi ate ku buno obulungi bwendiko sisobola kulemerwa kufuna musajja nze saagala kunjooga ate nga munnange olina ensonga saagala kunjooga omusajja nze tanjooga si yeyanzaala nze waffe twali bulungi ye kikyansinga ate nno bwe kituuka kufa abakyala abeekoleddemu abakyala abeekoledde ku sente zammu ha nekuja msajja tajja kunjoga yansanga ne sente zange tajja kunjoga tajja kumbisamu maso yansanga ne sente zange tajja kumanyira n'ogenda obulamu bwo ne bubeera destroyed maybe omusajja abadde agezaako kukumaakuma kubanga mu relationship omukyala ayinza okubanga yakoze kinene nnyo okukyusibwa kw'omusajja obanga omusajja naye akoze kinene mu kukyusibwa kw'omukyala naye nga bwona amuleka ogenda kuddayo mu mwengi gwe wali onywa ogenda kuddayo mu kugula abasajja be wali ogula oba gwe omusajja bwona aleka omukazi ng'ogenda kuddayo mu kugula abakazi be wali ogula naye gwe osazeewo olw'enjala eyo enjala eyinza okuba nga eri wakati wammwe eno enjala eyagwa wakati enjala eyagwa eri bannaffe ono Naomi ne Elimeleki eyinzika okuba nga enjala onaku olwaleero egudde mulamu wammwe ya ssente n'ogamba nti nzono omusajja sijja musobola leka noonye ewanza saagala kunsuza njala naye nga amazima gy'ogenda okufiira waliwo abalabaganda baffe bangi kunyumiriza oli omuwala bangi nnyo batambudde wa ne bavaawo nga balowooza Uganda bigaanyi Uganda bibi amazima wuliriza sijja kugamba nti mikwano gyaffe abali mu nsi zino ezabuwalabu bali bubi nnyo abalala tebali bubi naye waliwo sisa wa fomu yanyumiza era wano radio kutwa mfunira nangamba nti omanyi obuvumi bwendiko n'obulumi bampe emitwala asatu emitwala asatu namugamba naye nali e Uganda waliwo abali e Uganda wanunga bakola ebimu ku bintu gwe ate obasinga n'okukola okubasinga nga tebafuna mitwala asatu gogenza abroad amazima emitwala asatu ejja Uganda aina agenti yokoze ya mukono kino biki kati mukusasulwa oyo esente ezisalibwako lize bamuwa bamusasula omwana ono w'obwala emitwala asatu ne mugamba gw'okyakola kyeyo waliwo abamu kuffe nga tusazeewo bubi olw'endowooza zaffe olw'okulowooza nti wano tulemereddwa olw'okulowooza nti wano bibi n'olumba eggwanga naye nga amazima bakuwa emitwala asatu gakoleki emitwala asatu gakoleki ng'olina abakadde omulina maama wo olina baganda bwoba obadde obalabijja obwoba olina omwana emitwala asatu gayinza kukola ki amazima gennyini ku muntu gwe bagamba nti ali abroad emitwala asatu gayinza kukola ki naye tetukusalira musango nange sikusalira musango nnaku olwaleero yali ndowooza olwaleero kati katonda amaze obikulaga omaze obamu obangulwa kati oyimusibwa endowooza yeeterezebwa mu kulowooza obulungi ate n'okutegeera engeri gy'ogenda kati okutambuza obulamu buno obupya bw'otandika olunaku olwaleero gw'atannaba obadde mu mbeera bw'etyo ng'ogamba nti oba wano obankoleko bwe nti aa sooka okakane sooka otuuleko wamu waliwo abantu nga tebaconcentratinga buli saa bwafunako ekimusoomooza bwafuna abamu nno bosa abatannaba na kumugoba ku mulimu naye nga mukozi munne yamuleeseeko omuliro oluusi ng'amwogerera ebigambo oba abala amuvuma abala alina byamukonjera abala alina byateekawo kati ekyo ne kimuleetera okwagala okukyusa omulimu naye nga bosi tebannaba mugobako tebannaba mususpendingako tebannaba kumuggya ku mulimu naye olw'okubanga endowooza ye erowooza nti kati ono kamwogerako ono kamuyingiridde wano ebibyo ebikomye ndowooza takyasobola kukolawo ng'agenda agamba omulimu balaba ku makya butajja ne kuli obutajja omubuuza agundi eyo yanyiiza eyo ndowooza ebeera nkyamu tukyuse endowooza ku bantu tukyuse endowooza engeri gye tulowooza ku mirimu tukyuse endowooza engeri gye tukolamu ebintu tukyuse obulamu bwaffe onaku olwaleero omwaka guno omupya ebintu bigenda tutereera mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu muganda wange kakkanako olwaleero eri meriki ne naume ne badduka ne bagamba nti ffe wano tetukyasobolawo ne bagenda mu nsi ey'abamowaabu naye wuliriza eri meriki ne batamani be gye bafiira so ng'oba oli awo singa baasigala eno tebandifudde onaku olwaleero kikwetagisa kutereeza ndowooza yo okulaba omukisa gw'olina ne mumukyalo oyo n'omwami oyo gw'olina simanyi lwaki neesibye eyo okulaba omukisa gw'olina mu nsi yo okulaba omukisa gw'olina mu kitundu ekyo ky'olimu okulaba omukisa gw'olina ku mulimu ogwo katonda gwe yakuwa gw'oli mukolo okulaba omukisa gw'olina mu nsi eyo katonda ajja kutwalamu olwaleero nga tonaba kulowooza nti ndi Somalia ndowooza kati neetaaga nziruke ngende mu America nga tonaba kulowooza nti ndi South Africa neetaaga nziruke ndowooza ngende South Korea nga tonaba kulowooza yonna eyo katonda onaku olwaleero gye yakusobozesa okugenda katonda onaku olwaleero gy'akutadde oba weetwalayo bwetwaze tetugaanye naye olwaleero kati kyusa endowooza yo okutegeera nti naawe wennyini w'oli webutanaba kutambulira bulungi bikyasobola okutambula obulungi onaku olwaleero oleme kudduka buddusi kubanga oyinza okumala obudde bwonna ng'odduka buddusi abantu abo badduka challenges onaku olwaleero wali yakugambyeko n'odduka n'onyiiga n'ovaawo endowooza yo nfu nkyamu n'ogenda ku mulimu omulala era kyekimu ojja bisangayo kubanga entondo zisigala zikugoberera endowooza oba tonaba kugikyusa kati tolowooza nti bwenva wano ono gwendeseeyo yabadde omuzibu abantu bwe batyo booleka eno ku mirimu tebasobola kuggwayo kati kiri gy'oli gwe okusobola okukyusa endowooza yo osobole okukakana nabo osobole okukola nabo osobole okukulaakulanira awo wennyini mu kitundu gy'ogenze bw'ona agenda ku kitundu ne bakuleetera eddagala ku luggi ne bakuleetera eddagala ku mulyango n'owulira abakusera nga bakukuunya ku bisenge ng'oddukawo ogamba nti kangende ennoonya ewala ettaka ino poloti kangitunde waliwo abasezi bangi gw'olina okukyusa endowooza yo n'omanya nti bano abasezi mbawangula bano abasezi mbagoba ku kyalo kuno lwaki odeetera abasezi bagobe kati waliwo abantu abamu nga ne bw'atuuka ku kyalo kati kankubuulire ne ku mizigo abantu kwe bali ene Uganda bwabaawo challenge gy'afuna ne gundi ate munnange nno baatandika boogera nga b'omanya ab'olugambo namunyumiza kanono oli namunyumiza kali namunyumiza kanono namunyumiza kali omukwano neguba omumwezi ogwaso kanono ogwokubiri omwezi ogwokusatu ebene bichakana neiba ne neiba nga bagala kuwegwa mbulago buli omu alangira munne ebigambo yali amugamba ngoje ogamba musajja wonno ndoza ano tuveewo nze oyo omukazi sikyakolagana naye ajja nakutuleetera obutwa buteeke mu mmere yaffe nze mpulira sijjawo ekyo ekikugoba ku muzigo olunaku olwale mugenda kusiiba nga mutabuka Kampala muve ku muzigo ogwenna teete mudde ggwe ekitintale olwokyuseemu ogende ggwe bweyogerere bwova ogende ggwenna teete naye ng'ekizibu tekiri ku bali bw'osangayo ekizibu kiri kukuba abantu beebamu abantu be kati ggwe olina okukyusa era bw'okyusa endowooza yengeri gy'oteekeddwa okolagana nabo bw'ogenda kubaosanga ku mizigo bw'okyusa endowooza yengeri gy'oteekeddwa okulyetinga nabo bw'okyusa gy'oteekeddwa okwogera nabo ebyo byebikuyamba okubeera nti ogenda kusenguka kuva ku muzigo buli lunaku naye ggwe buli wajja kuyisaawo emyezi esatu ogambe nti taata mebo munnange nkubuulire nze oyo omukazi mpulira nze antamye oyo omukazi nze mpuli naye nga ggwe yali ndowooza ye bwewatuuka n'olowooza mujja kukola nnyo omukwano omubuulidde ekyomukisenge omubuulidde ekyeri omunyumiriza omusajja ngeri gyafuka ku buliri omunyumiriza kati bwemutuuka okuyomba n'atandika okubikulangira ye wangamba ne wano nti musajja wafuka ku buliri ha era kakutaananga omusajja n'alema okubaawo nga babyogera kubanga olwo oba oluguddemu kwolwo lwogenda okubisiboddeyo ewammwe naye n'omubuulira buli kimu kati bambi akulangira n'ekyalo kiwulira gwe n'otegeera nti kati nswadde n'omusajja naye nabyogera bamuswazizza bw'anaategeera kati omusajja omuwambaatira omuvumbagatira mu kiro munnange taata gundi enkya tusenguke wano abantu baakuno batuwalana omusajja agamba naawe hani kiki naawe nze taata gundi bwe kiba si kyekyo nga tetusenguka nze nzira ye waffe nze omukazi owaakuno yannumbye katonda wanzite ate omusajja atagende kubuuza kyalo kubagamba nti bannange kiki ekyabadde waayinza okuba akeera ku makya genda kola akomawo kiro kati jjukira omukazi era yeyafuna n'ennyumba eyo oba yakumaakuma yabeera ewaka ate munnange bakugamba nti nze taata gundi nze ebyakuno sijja bisobola nasanze leddogo oyo omukazi oyo aloga oyo omukazi mulogo buli omu amumanyi yampalani yakoze kumbe gwo ensobi eri ku ggwe totereezanga ndowoozayo olowooza bubi gwe mwennyini mind yo bona agende nateete era byogenda okusanga bona agende bwogere era byogenda okusanga bona agende ekintala era byogenda okusanga ogenda agenda eruzira era byogenda okusanga ojja kusigala ng'ozunga buzunzo batandike n'okuyita Dr. Zunga so ngana wenjagala kugamba nti bw'okyusa endowooza ogitereeza bw'oddaabulula amagezi g'olunaku olwaleero bw'okkiriza ebirowoozo by'okufuulibwa ebijja bannange tobonaabona ne bwe buba buweereza tobonaabona sikulimba waliwo abantu amu olunaku olwaleero abatandika obuweereza n'alowooza nti wano tebifuna nnyo oba bano abantu eno ndowooza be bataliyo naye ng'abantu kwe bali abantu ekindala okukyalo kwe bali gwe okubeera nga tojjuza kati wano bwe mankuwa ekyokulabirako ono omusajja wa Mukama Kayanja n'olunaku olwaleero abadde ne 25 years marriage anniversary naye yatandika ekintu kye bayita 77 dogs abantu abagenda ku chaachi ye in fact before ye chaachi okugizimba eyo mu kiwonvu gye baagiteeka tewaliwo neighborhood z'amaanyi naye abantu abasabira ku chaachi ya Pastor Kayanja bava wonna gye bava n'emituno mu bava nenaabo kati juzi ono yatandika senyonga yatandika P5 abantu beekuumula ne bagenda ne babeerayo naye gwe ebirowoozo bikugamba nti ndowooza bwe nateeka ekkanisa abantu tebaliwo obulungi ndowooza nina okukyusa ekifo aa ekikulu tekiri mu kukyusa bifo muganda wange njagala kugamba amazima gali bwe gati ekikulu tekiri mu kukyusa bifo waliwo n'abantu abamu abatandise bizinesi nagamba ndowooza wano we nateeka ndowooza waliwo abantu bemanyi abatandise bizinesi nga ziri na munda nyeri naye ng'ebintu bye bajja ne babisuubula ebintu bye bajja ne babikima kiri ku ndowooza oli yalowooza bulungi n'agamba nze kati ndowooza kati bizinesi eno mwemanji kwese ngenda kugirangira ngenda kuteekawo gundi bwe nti ngenda kusala emiwendo ngenda kulikinga abantu bwe nti ngenda kufuna bakasitoma era ng'ayina ne bakasitoma bagendayo ne bagula ebintu ebyo ate n'okusinga gwe weeteeka ku display so ekikulu tekiri ku kifo nedda ekikulu kiri ku ndowooza yonnaku olwaleero Elimeriki ne Naomi bagenze Moabu Moabu gye bagenze Elimeriki afuiriddeyo abatabani be Kiriyoni ne Maroni bafiiriddeyo maybe singa basigala Besaleki mu Yuda tebandifudde awo entandikidde wenjagadde okunyigirizaawo sigenda nagenda wala singa basigala Besaleki mu Yuda tebandifudde who knows tebandifudde maybe tebandifudde okigira okudduka emitawaana olunaku olwaleero nakugambye ddeera nkiddamu si ye solution omuntu gwe mwe ne gwoli no kuchuka okuduka ebizibu si a solution. Ekizibu oyina kuyimirira busimbalaala okifacinge nazo kikufacinge oshigambe nti sebo jja kuva mu kkubo naye bw'okidduka olunaku olwaleero bw'odduka ekizibu ekyo ekitindale ogenda kukisanga eruzira bw'okidduka eruzira ogenda kukisinga ennateete bw'okidduka abala nali mbuulira ne mbagamba nti adduka wano ekizibu ng'agamba nti ekizibu Uganda naye ekyo ekyali kimunyigiriza ekimusumba omuzimu ogwo ogumugoberera negulinnya naye ennyonyi just imagine n'omuzimu negulinnya ennyonyi ne batambula ne bagenda bonna wa
e Bulaaya
nga bwe gwakunyigiriza wano nga wagamba ndoza nve Uganda ebindoga ndoza binjogera Uganda n'otuuka abazungu ne balyoka bye batalabanganako abamu balaba bintu kukuba balaba gundi ensimbu tosobola kugamba nti erabika enjogera Uganda kanjitwaleko e UK
naye ejja kukubirayo
ne ensimbu era ejja kukubirayo mu UK ensimbu ekyo ekizibu oyimira buyimirizi n'okyaŋŋanga ne Katonda wo n'ogamba nti kama mbaya mbaya bw'otandika onaku olwale kubanga let me just give you an example Yakobo story esagala kujigenda mu nnyo kubanga yamana n'agenda ebukojja nayo Labani awasiriza jukira Labani yali mwanyina wa Rebeka yali mwanyina wa Rebeka kati omanyi Yakobo ye yalowooza nti bw'anadduka bijja kuba biwedde naye kye yadduka kyasigala kimulumiriza ebbanga lyonna ate bwe yawulira nti muganda waakunoonya nekisigala nga kimutomentinga kuba yadduka okuva ng'amaze okukola kye yali akoze nadduka okuva mu maka ga taata we nadduka yewawangusizza wuuyo agenze wa Labani nayo n'ekizibu kyakola eri nga kimugoberera n'asasulira ye emyaka gya Rachel ne Leya kati amaze okuzaala emyaka giyiseewo famili agikunganyiza muli agambye nti nedda nzira ye waffe
ekimala
zaye wafagami kamfacinga ekizibu kino jukira kuli yadduka kuno nga ino kifacinga ate nga amaze n'okusasula omutango so yensonga yaffe naffe abamu nga amazima gyogenze wuno nawe masasuliddeyo omutango gwa bbaawe kufa n'abaana bafudde Yakobo yasasulirayo omutango gwakusooka kukolerera myaka gyali musanvu n'akolerera omukyala gwe yali alowooza nti lwe lubirizi lwagenda okutwala kyokanga kojjawe yamuwudisa ne batamuwa kiri kimugoberera naba nga alina okugenda ne Leeya n'agamba nedda nze nayagadde Rachel n'addamu n'akola emyaka emirala gyali musanvu baabo kati bakukumbye ajja agamba nti muganda wo bamugamba nti muganda wo n'agamba mukama kuluno ngenda kuyimirira wano okusooka kino ekive kirina okuva mu ngenda kufesinga muganda wange naye enzira ye erinnya lyange likyusa
likyusizza
okitegeera bye nakola nzira yo nako olwaleero obinnyambudde olwaleero naawe olwaleero engeri gye wasalawo gyenenyeze Katonda otandika okufuna ebirowoozo ebirungi yonna gy'oli mu nsi gy'olimu Katonda affe mwetegefu okuyamba n'okusitula n'okukyusa n'okukolera ebinene mu linnya erya Mukama affe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Erimeleki afiiridde Mowaabu abaana bafiiridde Mowaabu nga Nawomi asigala ttayo ng'asigala ne bakamwana
nga basigala bannamwandu
yasigala ne muka ne bakabaana twagala Mukama akutuwere nnyo omukisa naye twagala kugamba kyusa endowooza yo olunaku olwaleero kyusa endowooza yo tujja kwongerezaawo tukyalina Nawomi ne Ruth tugenda kubongerezaakawo twagala Mukama akutuwere omukisa enjoy your weekend ate obedde ne fruitful week in Jesus' name Katonda kakuwa ebirowoozo ebirungi obadde olowooza obi otandika okulowooza obulungi ekyo tukikusabidde mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina essimu yaffe eri 0772 0534 mubeere bulungi
mweraba.